zscoop.com.
Nikabona Nimanyanga, Nikabona Nimanyanga, Nina Bukumana Kumumana, Uyumana Omana, Never let it be Lana, Tikona Tikodana,
Nikabuona nishi ya pyanga
Chito yeme ya guila Ukabuona iwe ni super Nikabona Nimanyanganya, Nina Bukumana Kumumana, Uyumana Omabwana, Never let it be Lana, Tikaonana.
Zscoop.com.